Sad story, just whispers. Sad story, just whispers. Sad story, sarasarai. Mlima mina jua tu, labda Mount Sinai. Wakileta nyoko nyoko ni wakamue kwa karai. Nini delicate, na wavunja kama yai. Mini designate, najipanga ere na die. Wakuna loni yangu nyingi sana, mimi bado zangu mi, nitawadai. Walai, nipe mic ni chane hawa wasani, nipe kichana. Kalamu na karatasi, best parts, ona vile na wafanya. Ambition ni kwa kichwa yangu, pesa tundo na sakanya. Ona sasa, fanya utakavyofanya.
Nikiwa juu wananuna, nikiwa chini bado maniona sura.
Niona tu
sura zao wakikunja, andazi la amira huwa linafura. Nikiwa juu wananuna, nikiwa chini bado maniona sura.
Niona tu
sura zao wakikunja, andazi la amira huwa linafura.
Linafura.
Hamna kitu na wapa vitu vitamu. Kwa mic na karatasi, nipe tu kalam. Niroge hawa watu waningoje. Stage ni mbali lakini tutafika tukienda kwa kasi. Nipe kazi, nja kazi. Maisha kwangu mimi kizazi. Kimfunze mkubwa mdogo mpaka wewe mzazi. Kama unanisikia vizuri bro maze, kiza vasi, maisha usani wangu libebwa kimandrazi, mandrazi.
Nikiwa juu wananuna, nikiwa chini bado maniona sura.
Niona tu
sura zao wakikunja, andazi la amira huwa linafura.
Linafura.
Nikiwa juu wananuna, nikiwa chini bado maniona sura.
Niona tu
sura zao wakikunja, andazi la amira huwa linafura.
Linafura.
Kuna kibaridi round this, itabidi niote kajua. Ndoto ni mingi lakini hata moja sijawahi pata kwa loto.
Mtoto usikasirike kwangu mimi hapo usishike moto.
Sky's the limit na hiyo mimi nisha kushow it's my motto. Kushoto kulia chupa na shikilia, machozi ya maisha mina wamwagia. Angukia kesho utabakia, bakia. Shikilia maneno ninayo kuambia. Goalkeeper,
shika.
Nikiwa juu wananuna, nikiwa chini bado maniona sura. Sura zao wakikunja, andazi la amira huwa linafura. Nikiwa juu wananuna, nikiwa chini bado maniona sura. Sura zao wakikunja, andazi la amira huwa linafura.